Thank you, Lord, for your wisdom, for your instruction today, but mostly for your presence.
Takk Gud for ditt nærvær I dag.
Thank you for being with us.
Takk fordi du her med oss.
You are Emmanuel.
Du Emmanuel.
God with us.
Gud med oss.
We look to you again.
Vi ser til deg igjen.
Teach us your ways.
Lær oss om dine veier.
In Yeshua's name we pray. Amen. Okay. Before we go on, because I can go on.
Før vi fortsetter.
And on.
Kunne fortsette, and on. Fortsatt og fortsatt.
I want to ask you what you have received so far.
Så vil jeg spørre deg, hva har du mottatt så langt?
Has been your takeaway so far?
Hva noe det du har fått med deg?
What has jumped out of the pages for you?
Hva det som har liksom talt til deg spesielt?
So just share some thoughts with me.
Bare kom med litt input. When you're talking about from Adam to Jesus, the day I was born was a child of God then.
Mm. Yes. Yeah. Yeah, it's amazing. Yeah.
So that was a question for him that he was, yeah, that he was wondering if you were thinking that, are you a child of God from the day you are born? Or does that...
In the natural birth.
Yeah, in the natural birth.
Okay, so we are all children of God.
Vi alle Guds barn.
Because we are created in His image.
Fordi vi skapt I hans bilde.
But we don't all walk in His ways.
Men vi går ikke I hans veier.
So, although all creation
selv om all skapning
is made by God,
skapt av Gud,
therefore He is the Father of all things.
Derfor han far av alle ting.
The originator.
Han som alt stammer ifra.
We have to make a decision.
Men vi må gjøre en beslutning
individually.
Individuelt.
For that relationship.
For den relationen.
For us to be sons of God.
For å bli sønner av Gud.
And that we do through Jesus Christ.
Og det gjør vi gjennom Jesus Kristus.
So, because Jesus is accepted by the Father.
Fordi Jesus akseptert av Faderen.
We become accepted in the beloved.
Så blir vi akseptert igjennom han.
Yeah, because sin prevented us.
Fordi synd hindret oss
from accessing the presence of God.
For å komme til Guds nærvær.
But Jesus, the sinless one,
men Jesus han som var uten synd,
made it possible for us,
gjorde det mulig for oss,
to come before our Father.
Og å komme frem foran faren.
And to be reconciled to Him.
Og for å bli forent med han igjen.
So now, because we accept Jesus as our Lord.
Fordi så nå, så når vi aksepterer Jesus som vår Herre.
We become baptized into Christ.
Så blir vi døpt I Kristus.
And now, when God sees you,
så når Gud ser deg,
and me,
og meg,
He sees us as Christ.
Så ser han oss som Kristus.
Jesus is the head.
Jesus hodet,
and we are the body.
Og vi kroppen.
And the head and the body
og hoden og kroppen,
of any man
hvert menneske,
is the same.
Det samme.
My head is not
mitt hodet ikke
disconnected from my body.
Delt fra kroppen.
My head and my body make me one person.
Hodet og kroppen gjør meg til en hel person.
Mm. Yeah? After your birth,
where did I end? You
with the Father. That's the question. So at birth, yeah, okay. So
okay, so spørsmålet hvis jeg blir født I denne verden og dagen etterpå så dør jeg, jeg da Guds barn og hvor ender jeg opp henne?
Okay, so babies and children, young children.
So babyer.
Yeah, they have not come to the place or the age of accountability.
De er ikke kommet til den alder av og skulle stå til regnskap for sine
handlinger.
So hvis de hadde dødd,
they go back to be with the Father.
Så går de tilbake til å være sammen
med Faderen. But when you come to the place where you start making decisions,
men når du kommer til et tidspunkt hvor du begynner å ta egne beslutninger, så må du stå til regnskap.
And you have to make a decision then.
Og da må du gjøre en beslutning da.
For him or not for him.
For ham eller for ikke for ham.
Yes. Yeah. Okay.
Mm, okay.
Any other questions?
Noen andre spørsmål?
Or anything that you've learned today?
Eller noe som dere har lært I dag? Det eksempelet med et glass med vann var veldig bra.
Okay.
Og også det med å oppdatere operativsystemet var veldig bra illustrasjon.
Good. Anyone else?
I'm sitting with a lot of things. Very, very good teaching. When you're walking with God and you know you're walking with God, and you are being reminded in your heart, and you feel like sort of a struggle inside, and it gets in the deep, and maybe people that is speaking things, and maybe you're being reminded to go and say something to a person for his sake and also for your own sake. And you feel like a decision or a struggle. So you can choose if you want to do it or not, but when you have been speaking, then I've been reminded about very strongly that I have to do this. Right. So I feel that if when I've done this, then I sort of is being relieved or feeling more free.
Yeah. Mm-hmm.
And if I'm not doing it, then I would feel that it's the evil one. And in comparison with if I do it, then I feel that I'm walking more with God.
Right. Okay.
If you have some input to that.
A second.
Do you have some input to
yes,
to that?
I do. But I'm going to share a bit more, which will answer that question.
Okay.
Yeah.
Jeg kommer tilbake til det litt senere I undervisningen.
Yeah. Anyone else before? Anyone else want to say? Don't be shy.
Ikke vær.
We're all family here.
Vi bare familie her, så.
Yeah. Be bold. Speak up.
Litt frimodig og så si noe du har fått ut av det. Yeah. When Jesus was walking on earth, in 30 years, then nothing happened. Then he was baptized in the Holy Spirit. And then he started his ministry. When I was a Christian, received Jesus, then I was a new creation. But I was feeling I lacked something. And I seeked for something deeper, like a baptism in the Holy Spirit. And there was a long time where that happened.
Mm.
Is there two different kind of Christians? Some people that haven't experienced the baptism of the Holy Spirit and those that has.
Wow, great question. Really
God's
great.
Small.
Okay, so when we make a decision to give our lives to Jesus.
Så når vi tar den her beslutningen om å gi oss liv til Jesus.
Paul's letter to the Romans.
Paulus brev til Romerne.
In Romans chapter 10,
kapittel 10. Look it up?
Yeah, let's read this.
Romerne kapittel 10.
Yeah, good.
Really? Okay.
Good. Okay. So,
Romans 10 from
verse 10
as well. Okay. Romans 10:10. So, med hjertet tror en til retfærdighed, og med munden bekender en til frelse. For skriften siger, hver den som tror på ham, skal ikke blive til skamme. Her ikke forskel på jøde og græker. Alle har de samme herre, som rik nok for alle som påkaller han. For hver den som påkaller herrens navn, skal blive frelst.
Go to verse 13.
Yes.
Well, you've read
13.
Okay, up to 13. Great. 10 yeah. to 13. Mm-hmm. Yeah. So, the word of God says here that
Guds ord sier her,
for the pathway to salvation is that we have to confess the Lord Jesus.
Veien til frelse at vi må bekjenne Herren Jesus Kristus.
And that God raised him from the dead.
At Gud oppreiste ham fra de døde.
And then we are saved, he
says. Og da er vi frelst.
Yeah? So we acknowledge Jesus came to earth.
Så vi tar imot at Jesus han kom til jorden.
That he suffered and died for our sins.
At han led og døde for vår synd.
And was raised again for our sanctification.
Og stod opp igjen for vår rettferdighet.
And when we make that confession,
og når vi gjør den her bekjennelsen,
the word of God says that we become born from above, born again.
Da sier vi blir født fra oven eller født på nytt.
Okay. But the process,
men løftet,
of the journey as it were as children of God,
as some good spawn,
how am I going to put this? Okay, so that moment that I make a confession,
det øyeblikk at jeg gjør den her bekjennelsen,
the Spirit of God comes into my heart,
da kommer Guds ånd inn I mitt hjerte,
and I am born again,
og jeg blir født på nytt.
Okay, but that's not where it ends.
Men det ikke der det ender.
That's the beginning.
Det begynnelsen.
Yeah, that's I'm now a babe in Christ.
Nu en baby I Kristus.
Yeah, so I need.
Så jeg trenger.
Now. The more of or the empowering of the Holy Spirit
at bli fylt med kraft fra den hellige ånd
to grow
for å kunne vokse
and to do the service or the purpose for which I was born
og for å kunne utleve det den meningen som jeg har med livet mitt.
Some people,
noen mennesker,
when they become born again,
når de blir født på nytt,
immediately
med en gang,
receive a baptism of the Spirit,
da blir med en gang fylt med den hellige ånd,
like John the Baptist.
Liksom Johannes døperen.
In his mother's womb,
mens han fremdeles var I magen,
så ble
han fylt med den hellige ånd.
Yeah? But not everyone,
men ikke alle.
Journey is the same.
Jeremy?
Journey, yeah.
Ja, ikke hver reise den samme.
Yeah, so some people when they get born again,
så noen når de blir
født på nytt, they also get filled straight away,
da blir de fylt med en gang,
and baptized in the Holy Spirit.
Og fylt med den hellige ånd, eller døpt med den hellige ånd.
With a very dynamic, powerful expression.
Men dynamisk uttrykk.
But others,
mens andre,
is a unfolding work
liksom utvikler seg
of God's grace.
Og det blir
it's
åpnet
a journey.
Opp. Det en reise.
Of pushing into God.
At man liksom kommer nærmere og nærmere Gud.
Hungering for God.
At man lengter etter Gud.
Thirsting for God.
Og tørstig etter Gud.
And Jesus says if you hunger,
og hvis det som Jesus sier at hvis du sulten
and thirst,
og tørstig,
you will be filled.
Da vil du bli fylt.
Right? So he's drawing you.
Han drar I deg.
With the hunger.
Med sulten.
Because the only one that can feed you and fill you
den eneste som kan fylle ditt behov
is him.
Ham.
So he makes you that way.
Så han ønsker han har skapt deg på den
so
måten.
That you search for him.
Sånn at du på leit etter han.
So for, it's like a father who plays hide and seek from his children.
Det som en far som leker gjemsel. Miss yeah? Nibon.
Have you ever played hide and seek with your children?
No, som har lekt gjemsel.
Okay, yeah. So when you play hide and seek,
når du leker gjemsel,
you as a father,
som en far,
you are hiding,
så gjemmer du deg,
but not from them.
Men du gjemmer deg ikke fra dem.
You're hiding for them.
Du gjemmer deg for å bli funnet.
Yes, it's very important.
Ja, veldig, veldig viktig.
Because the game,
for det, leken,
is to be discovered.
Det for å bli oppdaget.
That's the game.
Det det som hele leken.
The joy comes when the child finds you.
Gleden kommer når barnet finner deg.
Both for the child and for the father.
Både for faren og for barnet.
So God,
så Gud,
he hides for us.
Han gjemmer seg for oss.
So that we could seek him out.
For at vi kan søke etter han.
So that when we discover him,
så når at vi finner han,
we get the joy of that discovery.
Så får vi en glede av å finne han.
And he gets the joy of having us discover him.
Og det, den her gleden ved å finne han.
So when you became born again,
når du ble født på nytt,
you knew there was something more.
Da visste du det var noe mer.
But that more,
men det mere,
drove you further.
Det gjorde at du dro deg nærmere Gud.
Pushed you into God.
Kom deg nærmere Gud.
Because he wanted you to do that.
Fordi han ønsket at du skulle gjøre det.
It was for his joy.
Det var for hans glede.
Make sense?
Er det mening? Ja.
Yeah? Mm. Yes. Okay.
Jeg litt I forskjellige tanker når jeg sier det her.
Yeah.
Tenker litt på det spørsmålet samtidig.
Okay.
Jeg interessert I de her tanker.
Go for it.
Hvis vi går tilbake til Lukas 4. At jeg fyldt av den hellige ånd.
Ja.
Da vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av ånden ført omkring I ørkenen. Da han var I ørkenen, da søkte han etter Gud.
Okay.
Og det var en prosess av hvor han faster.
Let's pull it up. Okay, I'm going to help you before you get there. Yeah, let me help you.
Okay,
So, you take me on a different journey, but it's fine. We can go there. Okay, so,
du tar den litt en annen plass, men vi kan gå der.
As a believer,
som en troende,
I want to make it clear.
Jeg vil gjerne gjøre det litt klart.
Following Jesus,
det å følge Jesus,
is not for weaklings.
Det ikke for svake folk.
Yeah. In order to be a Christian,
for å kunne være en kristen,
you have to be made of tough stuff.
Da må du bli være laget av hardt materiale.
It's not for the weak.
Det ikke for de svake.
It's for the strong.
Det for de sterke.
When you become born again,
når du blir født på nytt,
or let's use this example that Ruth highlighted for us.
Yeah, let's bruke det eksempel.
Oh, Jesus, he modeled for us humanity.
At Jesus han viste oss hvordan det var å være human.
He was baptized.
Han ble døpt
twice.
To ganger.
Water baptism.
Først I vann.
And then spiritual baptism.
Og så etterpå I ånd.
And then the first thing that the Spirit does.
Og det første som ånden gjør.
Is he takes him by the hand.
Han tar han ved hånden.
And leads him into the wilderness.
Og han tar han inn I ørkenen.
The wilderness.
Ørkenen.
Signifies a place that's very hard and difficult.
En plass for som vanskelig.
The wilderness is an arid environment.
Det et barsk miljø.
Dry.
Det tørt.
There's wild animals in the wilderness.
Ville dyr.
It's very hot.
Det veldig varmt.
Blazing hot in the daytime.
Veldig varmt.
And freezing cold at night.
Og veldig kaldt på natten.
It's not a welcoming environment.
Det ikke veldig velkomment.
But that's the environment that the Spirit leads Jesus into.
Men det det miljø som Helligånden leder Jesus inn I.
To be tested.
For å bli testet.
By the devil.
Tested av djevelen.
Yes?
Ja.
Because devils live in wildernesses.
Fordi djevelen lever I ødemarker.
The dry places,
die tørre steder,
the arid places of your life,
die barske steder i livet,
is where devils live.
Det der djevelen lever.
But it's interesting because God's delivery system for you, or his making system for you,
at hans system for deg,
is to lead you into that environment.
At lede deg inn i dette miljø,
on purpose.
Med vilje.
I know. Now we find ourselves sometimes in difficult moments in our faith.
Vi finner oss ofte i vanskelige tidspunkter i vår tro.
And we're praying to God.
Og vi ber til Gud.
Lord, help me.
Herre, hjelp meg.
Deliver me from this.
Fri meg fra dette.
The problem with it.
Problemet
is he's delivered you to it.
At han har utlevert deg til det.
On purpose.
Med vilje.
Do you know why?
Vet du hvorfor?
Okay. For two reasons.
For to grunner.
Firstly.
First.
Let's use Jesus' example.
Lad os bruge Jesus' sitt eksempel.
He was full of the Holy Spirit.
Han var fylt av den hellige ånd.
Going into the wilderness, it says.
Ut i ørkenen.
But in when he came out of the wilderness,
men han kom ut,
the word of God says he came out in the power of the Holy Spirit.
Da kom han ut i kraft av den hellige ånd.
You notice that? He went in full.
Han gikk inn full.
Came out in power.
Og
that's
kom
your
ut
question.
Med kraft.
Okay, so how? What changed?
Hva endret seg der? The fullness became power.
How?
With the challenge.
Absolutely right.
Helt sant. Med utfordringen.
Power,
kraft,
or strength,
eller styrke,
can only be developed,
kan kun bli utviklet,
with opposing pressure.
Med motstridende kraft.
So you go to the gym,
så du går
and if you want to get strength,
og hvis du har lyst til å få styrke,
you have to lift weights.
Da må du løfte
and
vekter.
As you resist the weights,
og når det sånn at du løfter vekten,
you're building strength or muscle.
Så bygger du muskler.
Yes? So Jesus needed power for service.
Så han trengte kraft for å tjene.
How do you get power?
Hvordan får du kraft?
You need resistance.
Du trenger motstand.
Right? Who's going to resist you?
Hvem det som skal gi deg motstand?
The devil.
Djevelen.
So the devil wanted to tempt Jesus.
Så djevelen ønskte å friste
to
Jesus
fall,
for å falle.
But God uses the same devil,
men Gud bruker den
samme djevelen, to make Jesus stronger,
for å gjøre Jesus sterkere.
Yes? And so the word of God says resist him.
Så Guds ord sier, stå han imot.
In James, and he will flee.
Og han vil flykte fra deg.
So, but you have to be in a position to resist him.
Så du må være i en posisjon hvor du kan motstå han.
If you want power to serve,
kraft til å tjene,
you have to let God develop your fullness.
Da må du la Gud utvikle din fullkommenhet
power,
inn i kraft.
Via the wilderness.
Via ødemarken, ørkenen.
It's only in that environment
det bare i dette
where you have to resist the opposition
stå imot,
that you gain strength.
At du oppnår styrke.
That's the first reason.
Det den første grunnen.
But sometimes
men noen ganger,
when we're in the wilderness,
når vi i ødemarken,
we become frustrated.
Da blir vi frustrert.
Our faith is damaged.
Og vores tro bliver skadet.
We want to give up.
Vi ønsker at give up.
Yeah? Sometimes that's what happens to us.
Mm.
So how do we survive the difficult environment of the wilderness?
Så hvordan overlever vi den vanskelige miljø?
Okay. So God delivered the Israelites.
Så Gud befridde israeliterne.
Out of Egypt.
Ut av Egypt.
Through Moses.
Gjennom Moses.
Agreed?
Ikke sant?
Yes. So Egypt.
Så Egypt.
Is a type of the world.
En type bilde på verden.
Pharaoh.
Pharaoh
is would be a type of Satan.
Vil være et bilde på Satan.
And Moses,
og Moses
would be a type of Christ.
Vil være et bilde på Jesus.
Okay? Got that picture?
Mm.
So God sends Moses,
so Gud sender Moses,
a type of Christ,
en bilde på
into
Jesus,
Egypt,
in Egypt,
a type of the world,
en bilde på verden,
to deliver the Israelites,
for å befri Israeliten,
a type of the church,
et bilde på kirken,
from under the oppression of Pharaoh,
for under undertrykkelse av Pharaoh,
a type of Satan,
et bilde på Satan,
and he does it with his mighty hand and power,
som har stor hånd og kraft,
and he brings them out,
og han tar dem ut,
by way of the wilderness,
gjennom ørkenen. Or
yes, the wilderness to get to the promised land. So the promised land is where they want to get to. That's what God promised them. The promised land.
De lovede landet er der Gud han ønsker at de skal komme til.
Represents all the promises that God promised you.
Er alle de løfter som Gud har lovet deg.
That's your promised land.
Det er ditt lovede land.
Yes, but to get to the promised land.
For å komme til det lovede land.
You have to go. Via the wilderness.
Du må gå gjennom ørkenen.
But while you're in the wilderness,
men mens de I ørkenen,
where demons live,
der demoner bor,
your faith is challenged.
Der din tro utfordret.
Am I still going to believe God's promises?
Skal jeg fremdeles tro på Guds løfter?
I know God said this to me.
Jeg vet at Gud sa det til meg.
And promised that to me.
Og lovte det til meg.
And it has not yet come to pass.
Men det har ikke ennå skjedd.
And while I'm struggling,
og mens jeg sånn kjemper,
to hold on to my faith,
for å holde fast I troen min,
the devil is whispering to me.
Da hvisker djevelen til meg.
Telling me not to believe.
Og forteller meg at ikke tro.
Telling me to give up.
Og gi opp.
Telling me God doesn't love me.
Forteller meg Gud elsker meg ikke.
Telling me that word will never come to pass.
Forteller at det ordet du fikk, det kommer aldri til å skje.
But God gives you something.
Men Gud gir deg noe.
For the wilderness.
Til ørkenen.
With the Israelites.
Med israelitterne.
God says.
Gud sa.
Build me.
Bygg meg.
A tabernacle.
Et tabernakel.
So that I can dwell with you.
Så jeg kan bo med dere.
The tabernacle is the place of encounter.
Det et bilde på møteplass.
The place of worship and intimacy with God.
Det intimacy eller nærhet med Gud.
So God says,
så Gud sier,
build me a tabernacle.
Bygg meg et tabernakel.
Where did they build it?
Hvor bygde de det? In the desert.
In the wilderness.
Mm.
The tabernacle was made where?
Det ble lagt I
in the wilderness.
Ja, I ørkenen.
Where was the tabernacle made?
Hvor var det et tabernakel var bygd igjen?
In the wilderness.
I ørkenen.
Say with me. Where was the tabernacle made?
Si sammen med meg.
In the wilderness.
I ørkenen.
Where was it made?
Hvor ble det bygd?
In the wilderness.
Mm.
Because
fordi
tabernacles are always made in the wilderness.
Fordi tabernakler blir alltid lagt I ørkenen.
Okay. The tabernacle is a place of encounter with God.
Tabernakel en plass hvor du møter Gud.
A place of worship.
En plass hvor du tilber.
A place of intimacy with the Holy One.
En plass hvor du intim med den hellige.
And how you not only survive in the wilderness.
Og hvordan du ikke bare overlever I ørkenen.
But how you thrive in the wilderness.
Men hvordan du bare trives I ørkenen.
Is when you make worship.
Er når det du tilber.
An environment for God.
Og lager et tilbedende miljø for Gud.
In your troubled wilderness experiences.
I din utfordrende omstendighet.
He gives you worship.
Han gir deg tilbedelse.
As a way not only to survive the wilderness period,
ikke bare for overleve ørkenområdene,
but to thrive in them.
Men for å kunne trives I de.
You can survive any difficult period of your life.
Du kan overleve enhver vanskelig periode I livet ditt.
If you learn to build
hvis du lærer
the tabernacle,
å bygge et tabernakel
in your wilderness.
I din ørken. He doesn't want to be there.
No. No, none of us want to be there.
Nei, ingen av oss ønsker å være der.
But it's the way that God makes us stronger.
Men det måten at Gud gjør oss sterkere.
It's how he enables us to be able to be effective in this world.
Hvordan han gir deg muligheten for å være effektiv I denne verden.
It's his response to your prayer.
Det egentlig et svar på din bønn.
You said,
du sa,
Father,
fa,
use me.
Brug meg.
You did say that.
Det sa du en gang.
You said, I want to be available to you, God.
Du sa, jeg vil være tilgjengelig for deg, Gud.
And he said, no problem.
Okay, veldig bra.
This way.
Denne veien.
Into the wilderness. You started this.
Ut i ørkenen. Du startet det.
Your prayer, your desire to be used to find your purpose.
Det er for å finne din mening med livet.
Cause God to grab you by the hand.
Gud tar deg ved hånden.
And lead you through the wilderness.
Og han leder deg gjennom ørkenen.
So that you could be equipped.
Sånn at du kan bli utrustet.
To fulfill your divine destiny.
Til å oppfylle din plan med livet.
And so he gives you these tools and says, here, while you're in there,
so han gir deg disse verktøyene,
I know the enemy is going to come.
Inne, jeg vet at en,
I know he's going to try to oppress you.
Han prøver å presse deg ned.
But all you've got to do
det du trenger gjøre,
is worship me.
Er tilbyde meg.
And I'll be right there.
Og jeg vil være rett der.
Just lift up your hands.
Løft dine hender.
Give praise.
Og gi pris.
Glorify me.
Og tilbe meg.
And in the middle of that praise,
midt i den tilbedelse,
ja, will be there.
Da vil jeg være der.
Oh, come on. And as you joy in the Lord,
og mens du fryder deg i Herren,
before you know it,
før du vet av det,
you're out of the wilderness,
da du ute av,
and you're into
ørkenen,
the promise.
Og du inne i lovslandet.
But you can't avoid the wilderness.
Men du kan ikke unngå ørkenen.
Sorry.
Beklager.
Yes.
I believe that we are every day in the wilderness.
Yes, there are times when we experience wilderness very more difficult times than others.
Det er noen ganger vi opplever at ørkenen er veldig mye mer vanskelig enn andre ganger.
Yeah.
Yeah. A different intensive
intensity. Yes, intensity. They're different. Yes.
I have a question. What consequences has this in our everyday lives? When, say that again. When we have to make decisions in our everyday life, it sounds very clear when you explain it, but on Monday morning I'm in my everyday life again.
Okay, and how do I live out that faith in
Hvordan lever jeg det ut, den troen?
Practically, on a day-to-day basis, how do I carry my faith forward?
Hvordan tar min tro meg fremme?
Beyond this session,
ut av den her,
beyond
dette her lokale,
tomorrow,
ut av lokale,
when I go into work,
når jeg går på jobb.
Sure. Yeah. Yeah.
Mark har opplevd en ørkenperiode fra jul og til nå. Jeg vet at din far hadde hjerteslag. Han er på hospitalet. Et familiemedlem døde. Og det er masse som skjer i ditt liv. Men jeg ringte for å oppmuntre deg. Men når jeg snakket med deg, så var det meg som gikk bort og var oppmuntret. Så hvordan kom du gjennom den vanskelige perioden? Du underviser oss samtidig med at du selv er i en ørkenperiode.
Okay. I've learned,
jeg har lært,
that wilderness experiences and seasons is a part of my necessary growth.
En del av min nödvändiga växt.
And actually, it is the segue to God's glory.
The segue?
The pathway.
Okay, vägen till Guds härlighet.
Okay, so, in life,
I livet,
we want to avoid pain.
Vi ønsker å unngå smerte.
Yes, that? Ja. Yes, we don't want pain. We don't like pain.
Vi ønsker ikke det. Vi liker ikke det.
And the problem with that,
problemet med det
is that suffering,
at lidelse,
is a key or the door,
det nøkkel eller døren,
to glory,
til herlighet.
You cannot have glory,
du kan ikke ha herlighet,
without suffering,
uten lidelse.
Okay, let's make it practical.
La oss gjøre det praktisk.
If as a mother,
hvis en mor,
you want to have the joy,
du vil ha gleden,
of having a baby,
og ha et barn.
Having a baby is a wonderful experience.
Og et barn en fantastisk
babies
opplevelse.
Are a gift from God.
Det en Guds gave.
They're lovely. They smell lovely.
De lukter deilig.
They're beautiful.
Fantastisk fine.
However,
men
in order to have a baby,
for å kunne få et barn,
you have to be willing,
du må være villig,
to endure the pain of labor.
Å gå gjennom være og smerte.
You cannot have one,
du kan ikke ha det ene,
without the other.
Uten det andre.
It's the pathway to the joy of having a baby.
Det veien til den gleden å få et barn.
You have to go through that.
Du må gå gjennom det.
But you know that at the end of it,
men du vet at på slutten av det,
you will have the joy,
da vil du ha gleden,
and the pleasure of a baby.
Av å ha et barn.
So women have been doing it for thousands of years.
Så kvinner har gjort det i tusenvis av år.
Knowing that it's going to be painful.
Vet at det kommer til å være smertefullt.
But they do it because the joy,
men de vet det på grunn av
is greater,
er større
than the pain,
enn smerten,
that is momentary.
Det bare for et øyeblikk.
Oh my goodness. So this experience of this life,
så opplevelsen av dette livet,
is temporary.
Er midlertidig.
In comparison,
I sammenligning,
to the eternal glory,
med det evige liv,
of being with God for eternity,
være med Gud I all evighet.
And it's like you cannot measure it.
Du kan ikke måle det.
No matter how old you are,
uansett hvor gammel du
in this life,
I dette livet,
compared to eternity,
sammenlignet med evigheten,
it is like the snap of a finger.
Det bare som å knipse med fingrene.
And whatever pains and sufferings we go through in this life,
og hva enn lidelse du går gjennom I dette livet,
is nothing.
Det intet.
To be compared
til å kunne sammenlignes
to
med,
what you are to get when you are with Him.
Er du får når du sammen med han.
For eternity.
I evighet.
Being with Jesus.
Være med Jesus.
So my ability to endure today,
så min mulighet og evne til å nyte I dag,
is because I look at tomorrow.
Fordi jeg ser på I morgen.
If I look at my present situation,
hvis jeg ser på min nåværende situasjon,
I can't move.
Da kan jeg ikke bevege meg.
I will be paralyzed.
Da vil jeg være lamslått.
But I keep my eyes,
men jeg ser min,
on Him.
På han.
I keep my focus,
jeg ser mitt fokus
on the glory,
på herligheten,
because I know that this experience,
for dette, denne opplevelsen,
is temporary,
er midlertidig.
Oh, okay. So I quoted to Ruth earlier,
så jeg sa til Ruth tidligere,
1 Corinthians 4:18,
1 Korinther 4:18,
it says, while we look,
mens vi ser,
at the things that are, while we look not, sorry,
mens vi ikke ser,
at the things which are temporal,
de som midlertidige,
but the things which are eternal,
men de ting som evige,
because the things that are temporal,
fordi de ting som midlertidige,
yeah, let's read it, let's go to it. No, sorry, 2 Corinthians 4, not 1 Corinthians. My bad. Yes, here we go. 2 Corinthians 4:18.
Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige, for det synlige varer en kort stund, men det usynlige er evig.
So here in the King, this New King James Version says, while we do not look at the things which are seen,
mens vi ser på de tingene som ikke er sett,
but the things which are not seen,
men de ting som ikke kan ses,
for the things which are seen,
for de ting som kan ses,
are temporary,
er midlertidige,
but the things which are not seen,
men de ting som ikke kan ses,
are eternal,
er evige.
So it says, what we don't look,
så det vi ikke ser,
at the things you can see,
at på de tingene vi kan se.
So if you can see it,
so hvis du kan se det,
if you can smell it,
hvis du kan lukte det,
if you can taste it,
hvis du kan smake det,
if you can touch it,
hvis du kan ta på det,
if you can hear it,
hvis du kan høre det,
it's temporary.
Det bare midlertidig.
It's subject to change.
Det mulighet for forandring.
But the things which you cannot see,
men de ting du ikke kan se,
they are eternal.
De evige.
Your suffering,
din lidelse,
if you can touch it,
hvis du kan ta på den,
it's subject to change.
Da det en mulighet for forandring.
Whatever you're going through,
alt du går gjennom,
it's never going to be eternal.
Det kommer aldri til å være evig.
It's temporary.
Det bare midlertidig.
It may last a day.
Kanskje det var en dag.
It may last a year.
Et år.
It might last 10 years.
10 år.
But it's subject to change.
Men det opp for forandring.
But the things which you cannot see,
det du ikke kan se,
they are eternal.
De evige.
So you have to decide,
så du må bestemme deg,
if you're going to live your life,
hvis du skal leve ditt liv,
according to the things which are temporal,
ifølge de tingene som midlertidige,
or the things which are eternal,
eller de tingene som evige.
Is your focus going to be on the things which are subject to change?
Kommer dit fokus på å være på de ting som mulighet for forandring?
Or things which are eternal?
Eller de tingene som evige?
Such as the glory of God.
Sånn som herligheten av Gud.
Your eternal salvation.
Din evige frelse.
So I, to answer your question,
så for å svare på spørsmålet,
how do I do life?
Hvordan gjør jeg livet?
Every day.
Hver dag.
Simple.
Enkelt.
One day at a time.
En dag av gangen.
I live today.
Jeg lever i dag.
The best way I can.
Best mulig måten jeg kan.
With the knowledge.
Med viten om.
Of the truth that God is with me.
At sannheten om at Gud med meg.
And He's for me.
Og han på min side.
He's on my side.
Han på min side.
And He loves me.
Og han elsker meg.
And He's there to help me.
Og han der for å hjelpe meg.
In every moment of every day.
I hvert øyeblikk, hver dag.
That I give Him the opportunity to help me.
Som jeg gir ham muligheten for å hjelpe meg.
So I decide.
Så jeg bestemmer.
At the beginning of the day.
Begynnelsen av dagen.
To meet with Him.
Til å ta et møte med ham.
Say, Father.
Far, sier jeg.
Thank you for today.
Takk for i dag.
Help me.
Hjelp meg.
With every decision.
Min hver beslutning.
That I make today.
Som jeg gjør i dag.
With everyone I meet today.
Min hver som jeg møter i dag.
Let your light shine through me.
La ditt lys skinne gjennom meg.
To them.
To them.
Let them see more of you.
La dem se mer av meg.
Than me today.
Enn meg.
Thank you, Father.
Takk, far.
So I give Him.
Så jeg gir han.
The opportunity.
Muligheten.
To live His life,
til leve hans liv,
and to shine His light,
og skinne hans lys,
through me,
gjennom meg,
to whoever I meet,
til hvem enn jeg møter.
I position myself,
jeg setter meg i en posisjon,
before God,
foran Gud,
recognizing,
hvor jeg tilkjenner her,
that the life that I'm living,
at det liv som jeg lever,
is not mine,
ikke mitt,
it's His,
det hans.
Okay. God made everything.
Gud skapte alt.
Do you agree with that?
Du enig?
Yes?
Yeah.
Okay, why did He make everything?
Hvorfor skapte han alt?
Right. Okay, so we accept that He made everything.
Okay, vi har akseptert han har skapt alt.
But I'm an inquisitive kind of person. I am an inquisitive kind of person.
En nysgjerrig person.
So I want to know,
så jeg vil vite
why?
Hvorfor?
maybe he
Kanskje
needed
a hobby.
That's good.
I believe because he wanted something to direct his love to.
Oh, this is a great response. Did you hear that?
Noen som han ville rette sin kjærlighet til.
Lovely. Let me get him to read something from the King James Version, Revelation 4. Here, come read it here. Okay. Revelation 4, verse 11. Tell him what chapter.
Okay, det er Johannes åpenbaring, kapittel 4, og vers 11.
King James Version.
Det er King James Version, ja.
Says,
I'm just going to... Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Du er Herre, min Gud, verdig til å motta all ære og all kraft. For thou hast created all things, for du har skapt alt, and for thy pleasure they are and were created, og for din nytelse de og var skapt.
Who created everything?
Hvem skapte alt?
And why?
Og hvorfor?
For his pleasure.
For hans nytelse.
Everything that is created, including you and me,
alt som skapt, inkludert deg og meg,
is because of his pleasure.
Er på grund av hans nytelse.
In the Hebrew culture,
I den hebraiske kultur,
it's called devakut. This word. Something else, something new. I love it. All right. This in Hebrew is the word that conveys God's divine purpose.
Dette er ordet som viser Guds formål. Guddommelig formål.
Okay, it means
det betyr
pleasure.
Det betyr nytelse.
Yeah, so the focus of creation for God.
Så fokuset for Guds skaperverk
is man.
Er menneske.
Yeah, so when God created everything,
så når Gud skapte noe,
and he finished,
og han avsluttet,
he then created man,
da skapte han mennesket,
and gave man everything he created, right?
Og så ga han mennesket alt han hadde skapt.
So, because the object of the creation,
fordi det meningen med skaperverket,
is for man.
Er egentlig for mennesket.
All right, so for God, so the focus Gud, of creation is mankind.
Så fokuset er menneskeheten.
This, okay. The purpose of creation, however,
og formålet med skapelsen,
is pleasure.
Er for å nyte det.
We just read that.
Ja, for fornøyelsens skyld. Mm.
Yeah. Yeah. So the focus of creation is man.
Så fokuset er mennesket.
But the purpose of creation is pleasure.
Men formålet er fornøyelse. Mm.
Okay. Now. The opposite of pleasure.
Det motsatte er nytelse eller fornøyelse.
What is the opposite of pleasure?
Hva det?
Most people think the opposite of pleasure is pain.
De fleste tenker det er smerte.
If when I ask that question generally, people think the opposite of pleasure is pain.
De fleste svarer det er smerte.
But the opposite of pleasure isn't pain.
Men det er ikke det.
Pain is not the opposite of pleasure.
Fordi det er ikke det motsatte.
The opposite of pain is comfort.
Det motsatte er smerte, er komfort.
When you're in pain,
når du er I smerte,
you don't want pleasure.
Da har du ikke lyst til å ha fornøyelse eller nytelse.
True?
Er det ikke sant?
You want comfort.
Du vil bare ha trøst.
Is that right?
Yeah.
You want to be if your child falls down and hurts them, scrape up their knee.
Barnet dette og slår kne.
They want comfort.
De vil ha trøst.
From the pain.
Fra smerten.
It's not pleasure that you're after. Pleasure is not the opposite of pain.
Det er ikke at de skal ha det fornøyelige.
Comfort is.
Det er trøst.
Okay. Now the problem with us in our society.
utfordringen i vår samfunn,
is that we're taught that,
at vi lært at,
we're taught that the opposite of pain,
at det motsatte av smerte,
is pleasure.
Fornøyelse.
So we're always seeking pleasure, something that is pleasurable.
Så vi søker alltid etter noe som fornøyelig.
Or I should say comfort,
eller noe som trøst,
from our painful experiences of life.
Fra vår smertefulle opplevelse
livet. We don't want to go through pain.
Vi har ikke lyst til å gå gjennom smerte.
We want to always be comforted.
Vi ønsker alltid å ha det komfortabelt og bli trøstet.
In Judaism,
I jødedommen,
there are three levels of pleasure.
Der tre nivåer av nytelse.
Physical pleasure.
Fysisk.
The second being love.
Det andre kjærlig.
The third being relationship with God.
Å være i relasjon med Gud.
That's what this word means, devakut.
Det det ordet her betyr.
Devakut means relationship with God. It's the highest level of pleasure.
Relasjon med Gud, det det høyeste nivå av nytelse, av fornøyelighet.
It means attachment to God.
Det betyr å være forbundet med Gud.
Okay? That's the highest degree of
det den høyeste
pleasure
rang av fornøyelse
that you can have. Yeah? So when as believers,
så som troende,
if we live our lives trying to avoid pain,
hvis vi lever vores liv for at prøve at undgå smerte,
we also are divorcing ourselves,
der skiller vi os selv fra,
from the experience,
fra oplevelsen,
of glory,
av herlighed,
that God has prepared for us,
Gud har forberedt for os,
on the other side of that painful experience,
på andre siden af den her smertefulde oplevelsen.
It's I know it's difficult.
Jeg vet det vanskelig. Okay. He understands it very good. It's not hard actually.
Once you understand that everything
når du forstår at
has a purpose,
har et formål,
it's more easily for you to accept,
det enklere for deg å akseptere,
with joy,
med glede,
what you're going through,
hva du går gjennom.
The word okay. James, the book of James.
Jakob.
James says this.
Da sier Jakob.
Count it all joy.
Se alt som en glede.
When you go through different kinds of trials.
Når du går gjennom alle forskjellige prøvelser.
That's James.
Det Jakob som sier det.
He says that to count it joyful.
Regn alt for glæde.
And it's because he knows,
det fordi han vet,
that this experience that you're going through,
den her oplevelsen du går igjennom,
is a setup for you.
En forberedelse for deg.
God is setting you up.
Gud han gjør deg klar til.
The enemy. Okay. I was saying this to Ruth on the phone. So watch this. The enemy.
Fjenden.
Comes against you,
kommer mot deg,
like a serpent in the garden,
litt som en slange I hagen,
wants to bite you,
han ønsker å bite deg,
and poison your life,
og forgifte ditt liv.
Agreed?
Okay.
What's the answer to being bitten by a snake?
Hva svaret på å bli bitt av en slange? Like the antidote?
Yeah.
Hva motgiften mot å bli gitt bitt av en slange?
No, in a natural sense, if you got bitten by a snake, how do you get, how can you be healed from a snake bite
in the natural?
How do you get antivenom? Antivenom.
So en motgift. En gift, men en motgift.
Antivenom. So if you go to the hospital,
so hvis du kommer på hospitalet,
they ask you,
så spør de deg,
What kind of snake bit you?
Hvilken type slange bet deg?
Yes?
Ja.
And then they give you
Og så gir de deg
the antivenom.
De motgiften.
What is the antivenom made from?
Hva motgiften lagd av? It's like made of the serum.
Yeah, what is it made from? The antivenom or the antidote for that poison comes from the poison.
Yeah. Det kommer av giften. Den blir lagd av giften.
Okay. So if a rattlesnake bit you,
so hvis en klapperslange bet deg,
if you're in a desert,
du I ørkenen,
and you got bitten by a rattlesnake,
og du blir bitt av en klapperslange,
the antidote or the antivenom,
altså motgiften,
is the venom from the rattlesnake.
Det giften fra klapperslangen.
Agreed?
Ja.
Okay. So what the enemy,
so det som fienden,
planned,
planlegger,
for your evil.
For å gjøre deg vondt.
God will use the same thing.
Han vil bruke akkurat det samme.
To turn it for your good.
For å snu det til at det blir til ditt beste.
The enemy meant for it to kill you.
Fienden, han planla at det skulle drepe deg.
But God will use the very same thing.
Men Gud han bruker den akkurat samme tingen.
To give you healing.
For å gi deg helbredelse. Luther said, tomorrow I will be talking about the curse of alcohol. So tonight I will go out and get myself drunk so I can speak as an experienced man.
Right. It's interesting. That is an interesting quote.
Interessant citat.
But the enemy,
men fienden,
he does something. He comes against us.
Han kommer imot oss.
For the motive of harming us.
Med motivet for å ødelegge oss.
But like I said about the temptation in the wilderness.
Men sånn som jeg sa med fristelsen I ørkenen.
What he means for evil.
Det han har intentioner om for
God
ondt,
will use him.
Bruker ham.
For your good.
Bruker Gud ham for ditt beste.
If you trust God.
Hvis du stoler på Gud.
Because that's why you never lose.
Det derfor du aldri noensinne taper.
You only lose if you believe.
Du taper bare når du tror.
The enemy
at fienden
has more authority.
Har mer autoritet.
To cause you harm.
Til å forsake smerte til deg.
Then God
en Gud
has to cause you to be good. To bring good into your life.
Kraft til bringe godt inn I livet ditt.
It's not a competition.
Det ikke engang en konkurranse.
It's not like the enemy is on the same equal footing as God.
Det ikke som om at de står ansikt til ansikt.
It's an unfair fight.
Det en urettferdig kamp.
He can't win.
Han kan ikke vinne.
If God is for you,
hvis Gud for deg,
who can be against you?
Hvem det som kan være imot deg?
The fight is fixed.
Det allerede avtalt spill.
God is making you a champion.
Gud, han gjør deg til vinneren.
But in order for you to be a champion,
men for at du kan være en vinner,
you have to get in the ring.
Da må du trå inn I ringen.
You can't avoid the fight.
Du kan ikke unngå kampen.
It's impossible.
Det ikke mulig.
You can't. Your hand cannot be raised victorious.
Din hånd kan ikke bli løftet opp høyt som en vinner.
If you never get in the ring,
hvis du ikke går opp I ringen.
To experience victory,
for å oppleve å vinne,
there must be an enemy.
Da må det være en fiende.
Yes. So Jesus says we are more than conquerors.
Så Jesus sier at vi mer enn overvinnere.
In Christ Jesus.
I Kristus Jesus.
How can you be more than a conqueror?
Hvordan kan du være mer enn en vinner?
Because Jesus defeated the enemy.
Fordi Jesus overvant fienden.
Then brings you in the ring.
Og så bringer han deg inn I ringen.
And raises your hand.
Og så løfter din hånd.
Because he already defeated him.
For han allerede vunnet over han.
Okay. Let me. Has anybody got anything else before we move? I'm going to move forward. Is that okay?
Er det okay? Jeg fortsætter før eller er der nogen som har nogle spørgsmål eller?
Are you all right? Everyone.
Er du okay?
Yes.
Yeah.
They have some other
questions. Oh, okay. Let's go. Let's okay, ask the questions.
Okay. If you go into the ring, then sometimes you will be beaten. Then you are dependent upon that you have people around you. That sometimes you are so weary that you don't really know how to orient yourself.
Okay.
I believe that in day-to-day life, it's very important that you have people, church, to support you in that.
Yeah, absolutely, absolutely.
Helt sikkert.
Okay, so I think it is. Let me just pull up my Bible. Let me read something.
Yes, but that's clear because if you go into the ring of heart.
Mm-hmm. Yes.
Så hvis du går ind i ringen for at kæmpe, så trænger du folk rundt dig til at støtte dig. Du trænger en coach.
Mm-hmm. No, you can't.
Du kan ikke gøre den kampen alene.
Yeah. Okay. Hold on. Okay. First Corinthians, chapter 10, verse 13.
13.
First Corinthians, chapter 10, Verse
13. Der står det, dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den.
Okay, so the passage says no temptation or no trial.
Den sier at ingen fristelse eller prøvelse
has overtaken you.
Har noen gang overtatt deg.
Except it be common to man. Yeah?
At du ikke lar det bli fristet over evne.
So in other words,
så på en andre måte å se på,
whatever you're going through in life right now,
enn du går gjennom livet akkurat nå,
has to be common to the human experience.
Kjent for den menneskelige opplevelse.
That means you can't be going through something
du kan ikke gå gjennom noe
that no one else has ever gone through.
Det var ingen andre har noensinne gått gjennom før deg.
It has to be common to mankind.
Det har allerede vært opplevd av mennesker før deg.
So the enemy is not allowed to test you.
Så fienden ikke tillatt at du blir testet på noe.
In a unique way to you only.
Som en unik måte bare for deg.
It has to be common to the human experience.
Det må være noe som vanlig for den menneskelige opplevelsen.
Those are the rules.
Det reglene.
To the fight.
I kampen.
Got it?
Okay.
Okay. But God says,
men Gud sier,
that with the temptation or the trial,
sammen med prøvelsen,
he makes a way of escape.
Der lager han en utvei.
Okay, so this is the imagery of the boxing ring. Let's use that analogy.
Okay, det her et bilde hvor der vi i en boksering.
So whatever the trial that you're facing is,
så enhver prøvelse som du ute for,
is the opponent.
Der er motstanderen.
In the ring.
Der er det motstanderen i ringen.
Right? Right?
Okay. Okay.
And you have to get in the ring.
Og du må gå opp i ringen.
But before you get to the ring,
men før du kommer opp i ringen,
to face that opponent,
for å stå imot han fienden,
God,
Gud,
trains you.
Da trener han deg.
He prepares you.
Han forbereder deg.
For that fight.
Til den kampen.
And like any good trainer,
og som enhver god træner,
he will never put his fighter in the ring.
Der vil han ikke tage sin kæmper i ringen.
With an opponent,
med en modstander,
that he doesn't believe his fighter can be victorious over.
Som han tror at hans kæmper eller hans bokser ikke kan vinde over.
So God won't put on you.
Så Gud vil ikke på deg mer
than you are able to overcome.
Enn du er i stand til å overvinne.
So if you're facing a trial now,
så hvis du har en utfordring nå,
it's an indication,
det er en indikasjon på,
that God,
at Gud,
knows that you're ready to overcome it.
Vet at du er klar til å kunne overvinne den.
But you say,
men du sier,
how come I've gotten knocked down?
Jeg er blitt slått ut.
If God only allows me to face a situation that I'm ready for,
hvis Gud bare lar meg oppleve en situasjon som jeg er klar til,
how is it,
hvordan kan det skje,
that I find myself,
at jeg har funnet meg selv,
on the ground,
på bakken?
Every boxer,
in hver bokser,
must,
må,
when they're in the ring,
når de er i ringen,
listen,
lytte,
to the instruction,
til instruksjonen,
coming from their corner,
kommer fra deres ringhjørne.
The only way that a boxer gets defeated,
den eneste måten at en bokser blir overvunnet,
by an opponent that he should win,
som han burde vinne over,
is because he doesn't listen,
er fordi han ikke lytter.
Or he forgets the discipline,
eller han glemmer disciplinen,
that he got in the training gym,
han fikk i treningen.
And when he got into the ring,
og når han kom i ringen,
instead of putting up his defenses,
i motsetning til å ta opp hans parade,
he let his guard down,
da senker han de,
and he gets knocked down,
og da blir han slått ut.
Not because he hasn't got the authority to win it.
Ikke fordi han ikke har autoriteten til å vinne.
But because he didn't listen.
Men fordi han ikke lyttet.
To his training.
Til hans trening.
God doesn't train.
Gud trener.
You to lose.
Deg ikke for at du skal tape.
Only to win.
Kun til at du kan vinne.
So if you get knocked down,
så hvis du blir slått ut,
it's not the trainer's fault.
Det er ikke trenerens skyld.
It's because you didn't listen to the trainer.
Kanskje du ikke lyttet til treneren.
When you got into that ring,
så når du gikk inn i ringen,
you lost your discipline.
Da mistet du din disiplin.
And instead of doing the things that God says to do,
i fremfor å gjøre det Gud sa du skulle gjøre,
you lost the plot.
Da mistet du.
And all of a sudden the enemy gets a shot in,
og da får han plutselig et slag inn,
and knocks you down,
som slår deg ut.
But you can,
men du kan,
overcome him,
overvinne ham.
If you get up,
hvis du kommer opp,
get back to your corner,
tilbake til hjørnet,
the Holy Spirit,
og Helligånden,
will wash your face,
vaske ansiktet ditt,
and fan you down,
og gi deg luft,
and say to you, come on,
og si, kom igjen,
listen,
lytt,
keep your hands up,
opp med hendene,
you can win this fight,
du kan vinne den kampen,
he encourages you.
Han oppmuntrer deg.
And he says to you,
sier,
if you listen to me,
hvis du lytter til meg,
you're going to win.
Da vinner du.
And then he sends you back out.
Han sender deg tilbake inn.
Into the same ring.
In den samme ring.
With the same opponent.
Samme problem.
Because he knows,
han vet,
that you've got what it takes,
du har det som skal
til, to win,
for å vinne.
You can do it.
Du klarer det.
Don't doubt it.
Ikke tvil det.
So you may get knocked down today.
Kanskje du er blitt slått ut i dag.
The word of God says,
Guds ord sier,
the righteous man,
den rettferdige,
falls 7 times,
faller 7 ganger,
but he gets back up.
Men han reiser seg igjen.
It is not the amount of times that you fall.
Det er ikke antall ganger du faller.
It's how many times you get up.
Det er hvor mange ganger du reiser deg igjen.
Okay, what was the other question? Did you have a question?
Worship is a key, you said?
Yes, worship is a key. Okay, what was the question?
It's a key that you as a worship leader maybe know something about.
A little.
And you would like to hear something.
Okay. All right. Okay, it's good. It's fine. We're just talking, right? So let's do that. All right. So worship.
Love song.
Is not music.
Ikke musikk.
Say that with me.
Si det her sammen med meg.
Worship.
Love song.
Is not music.
Ikke musikk.
No, say it with me.
Love song. Ikke musikk.
Now the problem is.
Utfordringen er.
We have made. Worship music.
Vi har gjort lovsang til musikk.
Now, when you're doing, when you're studying the Bible,
når du leser Bibelen,
there is a theological rule.
Det en teologisk regel.
Called the law of first mention.
Det heter reglen om den første benevnelse.
It's wherever a word is first mentioned in the Bible.
Når et ord for første gang blir nevnt I Bibelen.
Becomes the foundation for interpretation of that word.
Da blir det grundlaget for å kunne tolke hva det ordet betyr frem videre I Bibelen.
The first place the word worship is mentioned.
Det første gangen ordet lovsang
is in Genesis 22.
I første Mosebok
22. It's a story.
Det en historie.
Of when God asked Abram.
Gud
to offer his son Isaac.
Til å ofre sin sønn Isak.
As a sacrifice.
Som et offer.
A burnt offering.
Et brennoffer.
On a mountain.
På fjellet.
And then God says to Abram.
The Gud sier til Abraham.
Abram. Take your son.
Ta din sønn.
Whom you love.
Som du elsker.
And offer him.
Og offer ham.
As a burnt offering.
Som et brennoffer.
On a mountain.
På fjellet.
That I will show you.
Som jeg vil vise deg.
And the word of God says.
Og Guds ord sier.
Abraham rose up.
Han reiste seg.
The next day.
Neste dag.
Takes two servants.
To med seg to tjenere.
He loads a donkey.
Og han tar med esel.
With some wood
med noe ved på,
and fire
og ild,
and he takes his son,
han tar hans son,
and they travel
og de begynner å reise,
3 days journey,
en 3 dagers reise,
and when he saw that the place where God was asking him to offer the sacrifice,
og når han så den plassen hvor Gud hadde vist han skulle ofre,
he turned to the two servants,
da snur han seg til de to
tjenere, and said to them,
og sier til dem.
You two wait here.
Dere to, vent her.
Me and the boy.
Me, meg og min dreng.
Are going yonder.
Vi går videre.
To worship.
For å tilbe.
And come again.
Og kom tilbake.
This is the first time.
Det den første gangen.
The word worship is mentioned in Bible.
Første gang ordet lovsang.
And the context.
Tilbedelse
to the word being mentioned.
Og den her kontekst til den her ordet.
There is no music there.
Det ikke noe musikk.
No musician.
Ingen musikere.
No band.
Ikke noe band.
No singers.
Ingen sangere.
Because worship isn't music.
For tilbedelse ikke musikk.
The word worship.
Ordet tilbedelse.
In Hebrew.
På hebraisk.
Is shakal.
A shakal.
Shakal. And in is Hebrew. And in Greek, it's
på gresk.
Proskunio. Greek. So in Hebrew, the word is shakal, and in Greek, it's proskunio. Both of these words have a similar meaning.
Begge disse ordene har en lignende betydning.
Okay. The word means
ordet betyr,
to bow down,
å bøye seg ned,
to prostrate yourself, prostrate.
Legger seg flat.
Yeah. That's what the word worship means.
Det er det ordet lov, tilbedelse betyr.
It's a common word.
Det er et vanlig
in
ord.
Eastern culture.
I den østlige kultur.
It's become a religious word for us.
Det er blitt et religiøst ord for oss.
But in that culture,
men I den kulturen,
it was a word
that
described
som beskrev
a response
in its svar på,
in recognition of an admiration or respect for someone else.
At når man hadde ærefrykt eller respekt for noen andre.
So in Eastern culture,
so in østlig kultur,
when somebody came to visit,
noen kom for å besøke deg,
and you acknowledged them by bowing down.
Og da bøyde du deg ned for å anerkjenne og gi respekt.
It was a greeting.
Så det var en hilsning.
That's what it means. So when God asked Abraham to offer his son,
så når Gud spurte Abraham for å offre sin sønn,
as a sacrifice, a burnt offering sacrifice, by the way.
Offer, brand offer.
Now let me describe a burnt offering sacrifice for you.
Beskrive hva et brand offer er for noe.
Okay. The burnt offering.
Brand offer.
The offerer had to cut open.
Da måtte du skjære opp.
The sacrifice, the animal.
Offeret, dyret.
Yeah, to cut off the members.
Kutte av lemmene,
the legs and the arms,
bein og armer,
cut open the animal,
åpne opp dyret,
take the insides out,
ta innvollene ut,
wash the insides with water,
vaske innsiden med vann,
and then put the whole offering on fire,
og ta hele offeret på ild,
and burn it,
og brenne.
That's what God said to do to his son.
Det var det Gud sa han skulle gjøre med hans sønn.
And Abraham says, no problem.
Og Abraham sa, okay.
Interestingly,
interessant,
the first time the word love is mentioned,
det første gang ordet kjærlighet,
is in this passage.
Er blitt nevnt, I samme del.
Take your son whom you love.
Ta din sønn som du elsker.
First time love is mentioned too.
Første gang at ordet
so in
elsker.
This one passage, you have the concept that a passage that defines love
so
for
den her
us,
text, da har du det som
but also defines worship for us.
Hva kjærlighet men også hva som definerer tilbedelse.
Yes.
That was interesting. In Norway, we are in a culture where you are not really supposed to. It's difficult to find your identity and say
mm-hmm.
that you love yourself.
Yeah. Yeah, go ahead.
And if we believe that God has created us and we need to love ourselves, then we are secure in ourselves and we are secure in what God has for us.
Mm.
But these things are difficult.
Yeah, it is. I mean, I think...
And another thing is... with worship in the prison... And around the city, they went 7 times. I think it's very interesting, but maybe there is... I haven't had so much teaching about it.
Right. Hmm. Well, okay, so let me just summarize before we go to break. Another break.
La meg oppsummere litt før vi går til pause nå.
In the context of this passage,
I den her, I konteksten, I forhold til den her passage,
you cannot have worship without sacrifice.
Uten offer.
Okay. So in this context of defining worship for us,
so
i den her teksten her i forhold til at definere hvad tilbedelse er for os.
There can be no worship.
Så kan der ikke være tilbedelse
without sacrifice.
Uden at der er et offer.
So when we okay, so let me just clarify the point. So for example, the offerer
so for example,
takes an animal.
Han som skal offre, han tar et dyr.
I forgot to tell you one other thing that he does. He skins the animal.
Fortell en annen ting. Han flår skinnet av.
Severs, cuts off the members.
Og han kutter av lemmene.
Then opens up the animal.
Opp,
takes the inside out and washes it.
Og vasker.
This process.
Denne prosessen.
The skinning of the animal.
Når det er sånn man tar skinnet
represents the outward appearance.
Det representerer det utvendige utseende.
God wants you to give him
Gud ønsker at du skal gi han
what other people see.
Hva andre mennesker ser.
The next understanding
den neste forståelse er
God is asking you to sever
han ønsker at du skal ta
the members cut in pieces.
Ta arm lemmene dine.
So there must be a separation.
Slik det skal være en deling.
From the world.
Fra verden.
The next understanding is that.
Neste forståelse er.
The cutting or the animal open.
At du må skjære opp dyret.
And washing the inside.
Og vaske innvendig.
Is that God wants your internal life
at han ønsker dit indre liv
to be washed in his word
at skal bli vasket i hans ord.
So he's not just interested in your outward appearance
så det er ikke bare det utvendige uttrykk.
He wants your life to be separated to him
han ønsker det skal være sett til side til
and
han,
for your inside
for
life to be washed
innerliv,
in his word
vasket i hans ord.
That's what worship means to God.
Det er det som tilbedelse betyr for Gud.
So that's why making it about music.
So hvis man får det til å handle om musikk,
is diminishing it.
Da gjør vi det til mye mindre enn det det egentlig er.
That makes sense?
Gir det mening? Ja.
We have to stop because we've got a break, I think.